wami wangizumalinde wanguba nezane zithe zami zejabule zithe zami ukula wami wangizumalinde wanguba nezane zithe zami zejabule zithe zami ekumuntu osona
Oh my.